chumbeza, chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza,
koleza.
Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza,
ongeza.
Jabu imethibitisha, hila itampoteza. Ikipanda ni bara, ikishuka ni watari, asijepata madara. Akaitwa sanani, rada yake musale, shira yake Zanzibari. Nanusi mtu ni wara, hakitaki na mpa. Asukari
nampatia,
shuka sukari
nampatia.
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 Kilianja ju njasi fani ajisi na njasi aja ju jana zitangawizi, yeah. baba janja shoku wabiyote shoku vitafune ganja shaku wa mwaya shaku oje kwasti na karanga tulisa na kutumbu jiadari na majanja usije ukauku wa mwaya. Ikipanda ni bara, ikishuka ni watari, asijepata madara. Akaitwa sanani, rada yake musale, shira yake Zanzibari. Nanusi mtu ni wara, akitaki na mpa. Asukari
nampatia,
shuka sukari
nampatia.
Asukari
nampatia,
shuka sukari
nampatia.
Asukari
nampatia,
shuka sukari
nampatia.
Sukari
nampatia,
shuka sukari
nampatia.
Numroke kwa nini kasha nauke,
dambua
utamu wa sukari ni tamu kole,
dambua
nasema dambua wa dambua,
dambua
alua wa dambua nasema
Magic of Black is in this one, you know. Magic records, I'm on religion, you know.